Lele
Gafla
Malala.
It's your boy Barry.
Ooh yeah. Ah
uh-huh.
Yani zamani
Siku.
Kama yeah. Sasa yani zamani. Oh mama eh. Zamani kama sasa mina wewe. Na hidi sito kwacha milele niwe na wewe. Milele. Oh mama eh. Zamani kama sasa mina wewe. Na hidi sito kwacha milele niwe na wewe. Na wewe.
Bali tumetoka tujui fam. Tua kwa tua di mikuwe vim. Pindi mishingumwe tujui camera. Mijengwa toka chino ni picha vim. Ala bora si mzuri ya upungui tangu ensi malizi. Au ni kizizi. Nimeshikwa mimwenzenu nikimwona na kwa cheese. Whoa, whoa, wait, I see you. Sija kusahau muda ishu. Sio madharau sina mbinu. Takupa hata figo moyo huyu. Sorry I cheese. Post picha dead tuna feature IDs. Ice ID. Mtoto na makuwa la pendi showbiz. Mana game boom fam sum hum hum tuna doom tuna panda baby. Mana promo za makiki aziishu mzik kwenye damu baby. Mara nomba show, mara nomba po. Huo mchezo gani baby. Popote unapokaa, popote unapoenda tuwe watu tuongozane baby.
Oh mama eh. Zamani kama sasa mina wewe. Na hidi sito kwacha milele niwe na wewe. Na wewe.
Posta wa tumi po email. Goma vikufi po singeli. Vipi ukiwa club del chi baby. Maisha ni mafupi ujui cash. Mungu anabariki tuna win daily. Fanya hu mzik tulete cash. Kupe labda story kina b-band. Pindi live show kila weekend. Saivi ni kopo. Demu wako naibuka mencheki mbobo. Saivi ni shosho. Tani kijiji dunia ni ndogo. Saivi mitoko. Watu wanatamba kwa hela mikopo. Saivi wa mdogo. Aiwezi kwa zamani la zamani kama sasa suna cheki.
Oh mama eh, zamani kama sasa mina wewe. Na hidi sito kwacha milele niwe na wewe. Milele. Oh mama eh, zamani kama sasa mina wewe. Na hidi sito kwacha milele niwe na wewe. Na wewe. It's a blessing, it's a blessing, blessing, blessing. It's a blessing, it's a blessing, blessing, blessing. It's a blessing, it's a blessing, blessing, blessing. It's a blessing, it's a blessing, blessing, blessing.
Wara, wara.